Sicele sikaphalo kanti kwenze njani madoda xa sizolimaza abantu besifazane uhlobo olumasikizi olungathethekiyo madoda ndiyanikhuza ayini ayini madoda ndiyanikhuza abantwana nithi bazawusheka nabani xa ndibulala oomama babo madoda ayini.
Is a way to my way to solve.